awudzingeka bamile abathathu vele badonse batholakala imali kube sibithibithi sigcwali yesitrata ubizungane abizungane tshela ukuthi sesitholakele sesitholakele manje sesitholakele sesitholakele manje sesitholakele sesitholakele manje sesitholakele awudzingeka bamile abathathu vele badonse batholakala imali kube sibithibithi sigcwali yesitrata ubizungane abizungane tshela ukuthi sesitholakele
Go back to the man.